femmes du Mali.
Belo kuchala no gonte wadde do hen imma daraji faabe delon be kan sekirade nyawno dirte do coronavirus le majjun wiama be nyaltini ko yaatu ujnaaji temedere cfa wattu jone be gonte wattude hen ko nayri bangal labal fa kebe famtare kedde mo kanko noddirte do koni kajjatu koni kom halde kuchala to kedjada men goddo to David Koulibaly.
Yimbelebe pelle rewbe gonnobe nokko min cifani kebe nyawo min kollitibe bonanda ko nyawo way wadabereji bawdi bamere fami chakko nyawo imma daraji kandi wadeede fami kaba nyawo al musada golleji di fu ana yaha ko buri milliard ngay didi francais fa tagal ko min joddi so mi kaldi ko homo fu wonko hokki min nardi pelle rewbe goto mu fu hokka ujinere francais fa homo fu ana way wadde balligu go certudo edi rewbe kolli ko be kasindina be nardi prefeo walla be le golleji mabbe yalla ebe keba daranade al musada o do golle homo fu e be an hani wirfitaade haltoyde ko hanna
toutes les femmes du Mali
koro pelle rewbe le gonde to dan gonde wadde imma daraji hollitan wiyede bete hande be pabiki fedde wonde nokko no dirteedo sakina an woddiri ngalure kulu koronde ko yaata kilongaaji chapade nay hakkuno mudo e mori babbugo e pabiriki dun ton kabaru chanorde no kani rentiraade nyawno dirteedo coronavirus ko be gattile hen don yafa e ujunaaji nogay cfa o do nokko micciteden wiide yo sukabe atime kanyen gonde haybede ton ko yaata sukabe chapade jatton anton haybobe be an baare himbe le chapanta ton se wuro ngardan do sigaso do kambe humnibe kabaru dina wombe tobe gonde famminede kon ayri bangal bonandaji ngattede fewde roobe de majjudbe kolitiibe ngadan imba daraji fa kambe dunnobe kani sekirade dido golleji nannibe o do potio suudu ministre humnidu kabaru sukabe roobe kanye galleji wondule leedi medindi do to gorgal fonte nations unies pour la population sekirade do katten do kabaru ju meden jowido do roobe holliti dividi en ji ci dire warore wattu jono min joti roobe wombe falde kon region mo